ndibonceda omnye umntu noba selungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu mama wanxelela ndibonceda omnye umntu noba selungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye sekunzim ewe sekuyakhanya bekunzim kucwela ubumnyama bezithi andizuphelela nda beze becimile ilight too crazy why light ilight natsho nakhumbula amazwi kamama zinethile imvula lentshisi lilanga iwelile imifulo ewe yomisa ndikhulile ndiyindoda ndinomntana ndingutati intaka yakha ngoboya benye mnandavuma wathi umama ndisakhul loo nto ndiye ndayibona kum bendingasayibona ifuture hlale ndibhuk ndela unkulunkulu athumela abantu kwethu bumnyameni bandikhu inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwa inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwa inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwa inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye
flesh idala ndishumayela ndisithi intaka yakha ngoboya benye intaka inxeba lenye indoda lihlekwa izandla ziyageza nawaye sitshutata ubana nje kubuhlungu kususunoxaka kufuneka ubuthulu kuzuphume ebunzimeni umntu uyafunda ukuhamba kubona ayonto elulu kuvulelwa ikroba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinakukohlulela intsimba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinako ukohlulela intsimba
mama wanxelela ndibonceda omnye umntu noba selungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu mama wanxelela ndibonceda omnye umntu noba selungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani ntsu inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwa inta